machugoe yasepelisa nasemapatine ifakazele ngisho nasemahonjini ayi ngithi mina hey I believe ilengoma yasepelisa ikhala kamnandi nasemapatine ifakazele ngisho nasemahonjini TNK music I believe ilengoma yasepelisa ikhala kamnandi nasemapatine ifakazele ngisho nasemahonjini TNK music I believe I believe sabajulukisa ngithi I believe sabajulukisa ngithi I believe sabajulukisa ngithi I believe sabajulukisa ngithi
I believe it's about you, Lucas, I should go.